akatabo kalavu nkwata kisoka lumiri usoka kubyentonya bingi nkwakala so wanire kisinga nkumisinze njakala kukapininzi kyeyejoba ngambako ntiyo njakala binjo vuganya bikola gana masimu genkukubire nkumunga gwe tonkwata mba nkumisinga baby labu ye nyingi nkusaba tomba wala doko wanga kwogera nange kambye mukomera mubasize luzira doko wanga kwogera nange kati wali nakasimu onyamba nkubira doko wanga kwogera nange kamfuke mumi mubantu banesange doko wanga kwogera nange newe tukati wa baby jenkusaba doko wanga kwogera nange imwagalwa wabanji bakwegomba kyekinetero kyanze simusenga sikulaba nenonya munju ngoli mukiibo kyomanyo nkanze kakati sendeya kukwateko mukiwato twejjukanye bye twakola ngeyo ku ssomero kukwateko mukiwato bebi gana masimu genkukubire nkumunga gwe tonkwata mba nkumisinga baby rapu ye nyingi nkusaba tomba wala doko wanga kwogera nange kambye mukomera mubasize luzira doko wanga kwogera nange kati wali nakasimu onyamba nkubira doko wanga kwogera nange kamfuke mumi mubantu banesambe doko wanga kwogera nange newe tukati wa baby jenkusaba doko wanga kwogera nange.
It's for TM, baby.
Onde mukomera mubasize luzira kati wali nakasimu onyamba nkubira kanfuke mubi mubantu banesambe.